Christmas.
You don't have to find me, I always find a way. Girl, don't you worry, we always have a way. I'm no city boy, girl, don't run away. You know where to find me, girl, don't stand behind me. You know that I do, show you love, yes I do. I already said I do, before you say yes I do. I'll show you all, yes I do, you got it all.
Shadow, 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 sh